Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
F4 Jizo K-Maki. You know how we do this.
We need unga commander.
Black out.
Let's go. Bando ni leta ya upera. Nangu vili mbele na oti vingali mbele mailo. Bando ni leta ya upera. Olo banga ni sande wazanga. Banga ni kambe kumbali ine. Maya we teti wande keleshe. Maya we Sikala wino Jehova. Nata kontolora.
Listen, ati kwa diwa matezi ipindasa. Ifi ntuba kamba no balance. Ati njeshe kofa ifine no chance. Uhidoreshe mutumba na mono cash. But izibika silinga kone pone wona njara. Life ya likosa but I know who make it in H. Indina resa pambari I'll prove it. I'll make sure angavu memo boy muma vuto. Muli life ya usaka, life ya ubudo. Life ya buchushi, life ya bujuju. Life ya kusonta nangati taukwete na rishi. Bafi one day kick at it.
Nimbelelo, sifinga nimbele mailo. Bando nileta ya upera. Nangu vilimbelelo, sifinga nimbele mailo. Bando nileta ya upera. Olu banga ni sonde wazanga. Banga ni kambe kumbali ine. Maya we teti wandekeleshe. Maya we
Shupa the team baby, nana kateka papondi the team date. Ninja shabati bigge the team zete. Noronga paya ngaliti mubachinjefe. Bigge, depite mumudilo wavi papa. Ne walesa mwavaleti te papa. Paranoa kandisho ulisho toni. Matunko fiaya get out shetani. Ficha bright inga na mayo user. Itiche tekelo feni no lusa. I stay grinding ni kwati mwachusa. A beggar can never be a chooser.
Nangu vilimbelelo.
I'll be okay.
Kivinga limbele mailo. Bando nileta ya upera. Nangu vilimbelelo. Sifinga limbele mailo. Bando nileta ya upera. Olo banga ni sonde wazanga. Banga ni kambe kumbali.
ZambiaMusicHits.com.